Selokhu kwaphuma isimemezelo sokuthi sihlale emakhaya ukuze kugwemeke ukusabalala kwegciwane u-COVID-19. Izimpilo zethu azisafani. Isimo esibhekene naso asijwayelekile futhi siyethusa. Yize siqonda ukuthi ukuhlala emakhaya phecelezi i-lockdown kwenzelwa ukuvikela izimpilo zethu, kungenzeka ukuthi sizizwa sikhathazekile. Ukukhathazeka kwethu kuphinde kubhebhethekiswe izindaba ezithusayo ngaleli gciwane. Kanti futhi kungenzeka ukuthi ukukhathazeka kwethu kumayelana nokuphepha noma ezinye izimo zempilo esibhekene nazo ezingenza ukuthi kube nzima ukumelana no-COVID-19. Okusempeleni, sonke sikhathazekile ngaleli gciwane. Kodwa ukukhathazeka kungasiholela ekutheni sibe nemicabango emibi, sigcine sizizwa sinokwesaba kakhulu kunakuqala. Ukuba nolwazi ngemiphumela yemicabango engemihle empilweni yethu kungasinikeza amaqhinga okuzinakekela ukuze singathikamiziseki emoyeni nangokomqondo kulesi sikhathi. Isibonelo, kungenzeka ukuthi ufikelwe imicabango yokuthi kungenzeka ungatholi usizo uma utheleleke ngo-COVID-19, noma ukhathazeke ngomsebenzi, noma ucabanga ukuthi umndeni wakho angeke ube nokudla okwanele. Le micabango ingaholela ekutheni uzizwe unokwesaba, noma uphelelwe yithemba, noma uvukwe ulaka. Lokhu-ke kungadala ukuthi ushintshe ukwenza kwakho, uzibone usungumuntu otatazelayo, noma ukhala njalo, noma ungasiboni nesidingo sokuthobela imithetho ye-lockdown. Kwezinye izikhathi, ungagcina usuzizwa sengathi awusakwazi nokuphefumula, bese uyathuka, ucabanga ukuthi usuthelelekile ile gciwane. Lokhu kudalwa ukuthi imicabango yethu inemthelela ekutheni sizizwa sinjani emoyeni, kanti lokhu kunomthelela ezintweni esizenzayo. Ngakho, nokulandelayo, uma uzizwa sengathi unemicabango engemihle eminingi, ima, phefumula, ehlisa umoya, bese uzibuza lokhu, engabe lo mcabango uyiqiniso na? Kungenzeka ukuthi lo mcabango usekhanda lami nje uphela. Kungenzeka ukuthi ukwesaba lokho kwenza ngicabange nezinto ezingasoze zenzeka. Uzothola ukuthi imicabango ayisilona iqiniso. Kodwa-ke kujwayelekile ukuthi siphithane amakhanda uma kuvela izigameko ezithusayo nezingajwayelekile. Uma kwenzeka ukuthi imicabango nayo iliqiniso kodwa imayelana nesimo esingaphezu kwakho, zama ukuxhumana nesihlobo noma umngane ongakubonisa kangcono noma akuseke kuleso simo obhekene naso. Nakho futhi okunye ongakwenza ukuze ungasabi kakhulu futhi ungabi novalo. Gxila ezintweni okusemandleni kwakho ukuthi uzishintshe, bese uzama ukudedela lezo zinto ongeke ukwazi ukuzishintsha. Qaphela imicabango yakho. Nyakaza, danza, cula, udlale nezithandwa zakho. Sebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuze uqinise ubudlelwane nezithandwa zakho. Uma uzithola uphazamisekile ngokweqile emoyeni noma unovalo olweqile, xhumana nabakwa-South African Depression and Anxiety Group kulezi nombolo. Usizo lwabo lutholakala nsuku zonke kanti futhi lumahhala. Khumbula, usuke wadlula emzimeni phambilini wakwazi ubhekana nabo. Ungakhohlwa ukuthi unamandla angaphakathi kuwe. Uqinisa ubudlelwana nabathandiwe bakho yize bekude nawe kungasiza ukuthi ubhekane kangcono nalesi simo. Ngokubambisana, sizoyinqoba i-COVID-19.